wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Bako fini deba niki Kakia mani achire dririki filingoni You say you are single te pilo mivwiri ya ziri madria ini dripaniari Miruri te Miaji oruanda oruanda ere bako dine yezani A ulele bweswa Miche minya kume ii Temi last bond mumfujirani drili arusi Wowe zitas vino Politicians kilo da 40 masaba ka 40 bebo kizirungwa
Parliamentari
They say don't drink and drive Let me ask why do bars are parking ya Hakin ya Ika trota birisi mida tia batanya Ali yomini bata madria basi barini Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Ma ex ni madriza
Dokini
Ile drida
Adi ye
New love angazi muke kwa
Zingo ii
Anyway Misu sende buenya sende kwa rusi Canvas pipi buwa sende pie ninebo Why are we dying to live?
Hata
Yet we are living to die Bafu bamfedi kinga beboa Iyo aziwere mono awizarua Aki ni kwanda arwande madrie Mame ya bambi ye Tima buti ya monopoli chodigo Tima buti ya mbadi timu ite Mazinga mi mani ongosi mi ye Girls who are looking for rich men Your poor brothers are for who? Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Sita zit wati ya kazi miomfira mazinge
Easy
Mazinge
Izinga
Just the magic fingers.